This is VOA News. I'm Tommy McNeil. An emotional send-off for former Attorney General Jeff Sessions at the Justice Department. AP correspondent Mike Rossier reports.
Outgoing Attorney General Jeff Sessions was showered with applause as he left the Department of Justice for the final time Wednesday evening. Sessions smiled and acknowledged the department staffers as he exited, flanked by Deputy Attorney General Rod Rosenstein and Chief of Staff Matthew Whitaker. Sessions resigned at the request of President Donald Trump, who then appointed Whitaker acting Attorney General. The turnover at the top of the Department of Justice came just one day after the midterm elections.
AP's Mike Rossier reporting. U.S. President Trump is boasting of a very big win in Tuesday's national congressional elections after Republicans strengthened their hold on the Senate even as Democrats took control of the House of Representatives. But as a contentious White House news conference resumed, Mr. Trump sparred with reporters over his assessment of the election. He contended that Republicans defied history by picking up several Senate seats and ousting incumbent Democratic lawmakers during the first national congressional elections of his 2016 presidential election. Mr. Trump said he could embrace legislative compromises with Democrats, but said that if Democrats carry out an array of investigations, he says he thinks that he's better at the game than they are. Mr. Trump also called on House Democratic leader Nancy Pelosi to congratulate her on the Democratic takeover in the House. He said Democratic lawmakers, some of whom have said that the party needs new and younger leadership, should again make her the House Speaker. That is the top position in the chamber and is also the second in line to the presidency of the United States. Find more at voanews.com. This is VOA News. Neither the U.S. State Department nor North Korean officials provided a firm reason as to why scheduled talks between U.S. Secretary of State Mike Pompeo and senior Kim advisor Kim Jong-cho were called off. State Department Deputy Spokesman Robert Palladino simply called it a matter of scheduling.
Schedules change. Schedules change all of the time, in fact. Sometimes we make these things public. Sometimes, as our schedules change, they're not public.
President Trump says he is in no rush to finalize a deal with North Korea to remove U.S.-imposed sanctions. He went on to say that he made more progress with North Korea than any other administration and that he still plans another summit with Kim Jong-un early next year. The talks in New York were largely seen as paving the way for the second Trump-Kim summit. They first met in Singapore back in June. Pakistan has released a Christian woman, Asia Bibi, from a prison in the city of Multan. That follows her acquittal on charges of blasphemy. Pakistani officials said she left the prison facility Wednesday and was flown to an undisclosed location. Officials say her whereabouts are being kept secret because of threats on her life. In a landmark ruling October 31st, Pakistan's Supreme Court overturned her 2010 conviction for insulting Islam's prophet Muhammad. Bibi's husband told VOA last week that the family has requested asylum in Spain and France, and they're waiting for a response. Bibi's family said she is innocent of the charges. A Presbyterian church official in Cameroon says 79 students who were abducted from their school along with their principal have been freed. Reuters' Matthew LaRotunda reports.
They're still holding a principal and a teacher, and two other kids are still missing. They were abducted from a school in Bamenda, a commercial hub of Cameroon's restive English-speaking region, on Monday. The army said the youngsters were released in the town of Bafut, 11 miles from the school, after the military found out the kidnappers' location. It's thought that one of the 78 children taken ran away from the kidnappers before the release. A priest involved in negotiations with the armed men said no ransom had been paid, but he claims the group had taken another 11 schoolchildren in October who were released after the school paid a ransom of $4,400. The Cameroonian military has accused Anglophone separatists of carrying out the kidnappings. A separatist spokesman denied any involvement.
That's Reuters. Matthew LaRotunda reporting. Find more at voanews.com. I'm Tommy McNeil, VOA News.
Voice of America.
Hello, listeners to African Beat. Welcome again to your super show, The African Beat on The Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Van. Hot rocking sounds from across the African continent will be coming to you again, so stay tuned and make sure you don't touch that dial. Today on the African Beat, we'll be making our first stop Nigeria with Sir Victor Uwaifo in Arabade. And right after that, a trip to Sierra Leone with Madame Ami Kalon in Abidjosho. And Kololo Kalala Kololo by Obinthia of the Republic of Guinea. But first, Arabade by Sir Victor Uwaifo of Nigeria.
Arabade, yeah, Arabade is a song, beautiful song.
Idaba, 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 Ida
Kalala Kololo by Obinthia of the Republic of Guinea, and before that, Abi Joshua by Ami Kalon of Sierra Leone, and Araba Day by Sir Victor Uwifo of Nigeria. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Bandy. VOA.
This is Abdul Modi Kabo of Virginia, USA. You are listening to the African Beat with David Bandy on the Voice of America.
Welcome back to the show that brings happiness into your homes and smiles on your faces, wherever you are. But right now, the beat is going to Kenya with Fatmode in Chukwa. And right after that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania. And Ekilaga Obuasaja by H.E. Bobby Wine of Uganda. But Chukwa is coming up right now with Fatmode of Kenya.
I pledge loyalty to the king and one true God. Chukua, as an Chukua. Individual and together as Fatmode.
So many, so
joined
many.
By a three-bonded cord. Dedicated so. Musically to the almighty God.
Chukwa.
Chukua.
So many.
So many.
Hili neno.
Biblia jo.
Neno la Yesu.
Nakupa
kupa niki drop my rhyme toka kwa God na kupa hizi flow it's not for just a show Yesu anaku call na we give it all so ku mix up in a dough na chacha tuna go siku Christ alini wash mimi nina recall kama nguo kwenye soap kaoshwa nika glow na we sasa mkoo akujibu hapo dad yake iku close hands yake zipo full
Mungu akupita huku una sita moyo na kuwasha dame za kuwara you try to make a run lakini usha andwa na kushow kumedoka magoti ni baba tuna pray tumekosa please nyoosha mkono wako ndiposa uguze roho zetu maisha iwe kwisha
yo mimi baba mkuu niwe yo tafadhali niwe radhi kwa jeneo kwa ajili ya dhambi zangu kwa damu yako nitakase nisafishe
jana nilikuwa trapped na shetani kama cockroach kwenye trap roach hoi hoi sema hoi hoi
hoi hoi
haka uchafua moyo wangu ukavunja kwa nafsi yangu lakini leo mimsafi kama sakafu iliotiwa dasta na nukia kama alabasta kuja fasta akutakase moyo wako au safishe ni mimi Mungu na kusihi usizizuru dhambi zangu
tuimbe Yesu ametenda mema kila siku ye kanipa rehema na neema mimi nitasema bila yeye huendelea kuwa mwema
rafiki
kanipa riziki kila siku yeye ndio unibariki
hebu ruka juu
amekuokoa
hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu
amekutakasa
hebu ruka juu hebu ruka juu hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu hebu ruka juu
Borukachu tu sakata
tu yo mimi baba mkuu niwe yo tafadhali niwe radhi kwa ajili yo kwa ajili ya dhambi zangu
kwa damu yako nitakase na nisafishe
nalele kwa sina Me stopped and nothing but the fallen man was in her. Set under the saver, Jesus Christ me savior. I come into my life and honor the redeemer. Shine his light so bright and I'm a semi-roda clever. Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them, see.
And me not tell them,
see. Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them, see.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho.
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme.
Yesu.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho
Yesu
Nani ndiye mfalme wa wafalme
Yesu
Chukua
Toka vao mwenye kunyanga ngaindaya Tu mwenye ngaindaya nuno tunyenge kana Kake kamwe na katu dhanpe na mdaka meake Tuwe kare nake itune matuku na matuku Amen
African beats African beats African beats
Mwezi mtoto mbezi Ni mtu kulipuka pamba ile kishenzi Anamiriki prado korona pamoja na benzi Ni kijana mchashi mtanashamu shauri wataki Matumizi yake kwa sigwe na zidi laki Mina msimulia story yake sababu Nimekuwa nae, hui, nimesoma nae Uraka sasa nshago mbanda nae Wazazi wali mshaguri huyo akawa na kimburi Alikuwa na malengo wala dira kama taira Ni mwongo mtu wa fixer Walibu mabinti Ana mapinti ya kweli ya dalagai wakina dada Mushwari watelekeza bila kutoa msaada Alikuwa mpenda sifa demoga kwanza alikuwa na tifa Benza likudum sana mizi kazawa kachana Hii likuwa ni furaha kwake kachamaliza jazake Yuri akaenda zake Akaja kangwa mwingine alikuwa ni demo rafiki yake Yeye tambui hilo Anamishia tu kwake Najuzi kafumo guest na mtoto wa dada yake. Tabia yake na mambo yake wengi hawakuipenda. Masera mtani walishapanga diru wampige mawe. Wazee wamekaa vikao na tamani wamuue. Huyu jamaa wanamuita kiwembe huwa bakizi demu. Mtaani alimpata razia tukajua anamchumbia. Kila siku anaye kwenye gero na kula raha za dunia. Alimgaramia mpaka tukajua anaoa. Kumbe maisha ule binti anaenda kuyatia doa. Razia taki nini aspewe chochote kisewe. Kasikia nataka gari, tulia ntakupa. Nataka simu, usiofu ntakupa. Pia sijua melizi yao wamenogezewa. Anaoyafanya jamani na hisi ametumwa na shetani. Kashagombana na rafiki zake kisa na wake. Sido yo ya patena, akishamaliza na tema aliendelea na tabia yake ili afurahishe moyo wake. Alishapata kesi ya kumtorosha mwanafunzi, na hivi juzi juzi baada kumwa dem kangwa shoga akaenda kula kiboga bila uoga. Tabia yake kisenzi, alishindwa kuishi Mbezi, akaja kamia cha ng'ombe akapata dem shombe shombe na kunywa pombe. Alimlea vizuri akamunga mpaka gari kwa akatoa mahali. Ni starehe juu starehe wanakula ramaze. Kwa kweli kwa nao wengi hakujua mchukue yupi amoe yupi. Alhamisi ready is free kama kawaida bila kanazi. Akaenda kama mlupo alikuwa na rafiki zake akawaterekeza wenzake. Eti kisa dem ndo anaterekeza masela. Aliondoka na ule dem akaenda kujipumzisha. Kumbe dem si dem, dem mwenyewe anafisha. Popote utapomfikisha lazima atalianzisha. Vimwanga vilivyomkuta inzidi sidi ya date. Wamefika guest ndani picha linaanza dem dini. Anataka kumvua kimini dem kanguka chini. Anataka kumsogelea mara dem kapotea. Anataka kumkumbatia dem kageuka kama ngamia. Sidi anaanza kulia anatafuta njia kukimbilia. Binti anaanza kubadilika sura za ajabu ajabu. Mara Latifa, mara Nazia, mara Stella, mara kageuka Rashidi. Ikabidi Sidi atoke nduki guest uchi. Huko anapiga kelele kama mwizi ya uchizi. Walinzi wamemkosakosa na mishale alijua mwizi. Yuko huchu wa mnyama, popo nganyo na mtazama. Amita mama 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 kimefika kiyama. Ikabidi wongono wa msitiri kwa kumpa nguo. Ana hapa mekoma, chango mezima anaona noma. Wiki nzima hii ajatoka nje. Anaona aibu, uwa yaliyo msibu. Sidi weyo, Sidi weyo mnyamwezi.
Kusikia kila nacho mwambia, lakini wapi mchiza kutaki kusikia jibu lake.
Awapi
mama chizi,
awapi
mama sela,
awapi.
Twitter Oman, original Uber, them come from our shop, rhythm and tune. Can we deal with faithfulness and reality, man, you know? So we tell them stay young, empowered and healthy. So watch this, man.
Mañana tenemos que neñamos a editar.
Como se ha hecho, anda la comida, como acá.
we Sunday to Monday. Lodi walu mupe matungu funyo buwande. Ohu senti uvo nangana jiva kukute. Me wadi uvo anda wuna bakwe sambi. Be a man, why don't you be steady?
Ekilaga Obusaja by H.E. Bobby Wine of Uganda, and before that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania, and Chukwa by Fatmod of Kenya. This is the African Beat on the Voice of America. I'll be right back with more music, so stay tuned.
The African Beat with music of Africa. From the Voice of America, we love it.
You love it? We love you, and so we want to keep hearing from you. If you have any comments about our show, contact us by email on africanbeat@voanews.com. africanbeat@voanews.com. Tell us what you think about the show. If you have a request, you can call us in the United States on 202-205-9942. And when you hear the Voice of America identification, you press 65 and leave your message.
Hi, I am Devoa. I love the African beat on the Voice of America. It's hot and it's good to go.
Now let's take some emails. This one says, "Hi, Mr. Dave. Nice time writing to you again. I just feel pleased to write to you anytime. And each time I write, you know that you've just filled another soul. Dave, just keep up the good work for the Africans. We are so pleased with you and with the VOA. Thanks and bye for now." This is Daniel Nduku of Imo State, Nigeria. Thank you so much, Daniel. And this next email says, "Hello, African Beat presenter David Vandy. My name is Pastor John Papani Kagbo, and I am a Sierra Leonean living in the United States. I want to take this opportunity to say hi to all my colleague presenters of Radio News Song 97.5 FM in Bow, Southern Sierra Leone, and to all members of the New Life Baptist Church, Nikibu Section in Bow, wishing them the very best of all their undertakings. This is from Pastor John Papani Kagbo in the United States. Well, thanks to all of you for writing to the African Beat today. And now let's get back to music. Mingi Mingi is coming up by Brenda Fassi of South Africa. And then Nato Imbuleni by Setsong and the Mighty Dreads of Namibia. But first, let's do the Mingi Mingi with Brenda Fassi of South Africa.
Hey! shambolo reggae na tuimbule nye setu nyabukwenye na tuimbule nyo shambolo reggae na tuimbule nye setu nyabukwenye na tuimbule nyo shambolo reggae Matilela wafana ngili na shima Mbode to imbula wafajoni ya kwela Tea inga setson shikoto shikangala Nukanga shikololo nte wakafiti Nante opo samende nuka inotila Nuka kambali otonga yohanesa Natu imbuleni setu nyabukweni Natu imbuleni shambono rege Natu imbuleni setu nyabukweni Natu imbuleni shambono rege Natu imbuleni setu nyabukweni Natu imbuleni shambono rege Uye senyor namibia yambula po shambo Shambo, chetui Nuka Jamaica, tema raisa preke Waito, South Africa, kini ndomolo Ndomolo, guan mokili mobim Shambo, afigwa, han mokili mobim Kuli afifeni, setu nyakukweni Akwa mungu na bopeno, tabe shiningil Seto no shiwano, shemu kungo, chasoni Sudito uju, shashivati makala Shikoko eskam, shikangala arrive Mbonya na yo udite, jota inyiko Shitunda, nongeti, shilongo, nongkalo Zimburu kwa ya, nuka iliko lwa matanga Katanga kuwe dante wenda munda Seto no ya waengwa imbeto ya shomwen Mukisi monyo ya mseka ukungwa Shati pamba mkwirongo shati dread Kati dreto kwa dire kuwe limi Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni o shambono rege Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni o shambono rege Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni o shambono rege Mando machete kubara maitina Januari katuma 51 Makata no machete adelante comercio Sangre o muerte Venceremo Yo me amo Setson Shikoto shikangala Nasi para ganar Yo nasi para vencer Dile ni me conyo Shikoko shinyengele Vine a cantar Porque vengo bailando Igo ayano Wanfi competition Shikangala wanfi expression Igo ayano Wanfi competition Shikangala wanfi expression
Imbuleni by Setson and the Mighty Dreads of Namibia and Mingi Mingi by Brenda Fassie of South Africa. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Van here in Washington, pushing and pulling the records for you. Right now, to the Democratic Republic of Congo we go. Bumba Massa in La Jean et la Femme. And after that, Canta Fort by Banda Maravilla of Angola. But first, L'argent et la femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo.
Oh, yeah. choisi l'argent,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
Qui a choisi la femme,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
Nous avons choisi le deux,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
Gaina Boni Mongoe,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
Yo Boni Moisi,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
To Boni Nyoso,
oh, c'est l'argent, oh, c'est la femme.
Nani Aboya Mongo,
oh, c'est l'argent.
We'll be right back.
Hunterford by Banda Marhavila of Angola. And before that, La Jean et la Femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo.
Toquei nas cordas, cantei, já te fiz suor. Cresci no teu corpo, amor. Já fiz da estrada o meu caminho. Já chorei pelos cantos sozinho. Já fingi melhor, já menti minha dor. Hoje já cansado, nem fingir consigo. Já me fiz pudor, já calei meu amor. E hoje canto a minha dor e peço pra cantares comigo. Homem forte é homem que chora.
Canta forte, canta amigo.
Canta agora, chora comigo.
Canta forte, canta agora.
Ai, que homem forte é homem que chora.
Canta forte, canta amigo.
Canta agora, chora comigo.
Eu também já perdi meus passos.
With all of this today, I want to thank you for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are listening to the African Beat on the Voice of America. Till then, I am David Vandy here in Washington, bidding you so long.
Yeah.